Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 63 Umwami wawe araje. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 21 umurongo wa 1 kugeza kuwa 11, Mariko igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza kuwa 10, Luka igice cya 19 umurongo wa 29 kugeza kuwa 44, na Yohana igice cya 12 umurongo wa 12 kugeza kuwa 19. Nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanya agakiza. Yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 9. Imyaka 500 mbere yo kuvuka kwa Kristo, umuhanuzi Zekariya yavuze ibyo kuza k'umwami wa Isiraeli. Igihe cyari kigeze kubwo buhanuzi busohora. Uwari umaze igihe kirekire atemera icyubahiro cya cyami, noneho yaje i Yerusalemu nk'umurago wasezeranywe w'intebe ya cyami ya Dawidi. Hari ku munsi wa mbere w'icyumweru ubwo Kristo yinjiranaga icyubahiro muri Yerusalemu. Abantu benshi bari baje kumureba i Betaniya baramushagaye bafite amatsiko yo kumubona yakirwa i Yerusalemu. Abantu benshi bari mu nzira bagiye i Yerusalemu kwizihirizayo Pasika, kandi abo nabo bifatanije n'abari kumwe na Yesu. Ibyaremwe byose byagaragaraga ko byishimye. Ibiti byari bitoshye kandi uburabyo bwabyo bwoherezaga impumuro nziza mu kirere. Imibereho mishya ndetse n'umunezero byagaragaraga mu bantu. Abantu bongeye gusabwa n'ibyiringiro by'ubwami bushya. Mu mugambi wo kugira ngo yinjire muri Yerusalemu, Yesu yohereje babiri mu bigishwa be kugira ngo bamuzanire indogobe n'icyana cyayo. Igihe yavukaga, Umukiza yacumbikirwaga n'abatari Abayahudi. Umuvure w'inka yaryamishijwemo wari ahantu ho kuruhukira, nyamara hatawe. Icyo gihe nubwo amashyo y'inka ku misozi 1000 byaribye, yatiye indogobe umuntu bataziranye kugira ngo ayigendereho yinjira muri Yerusalemu nk'umwami wayo. Ariko noneho ubumana bwe bwagaragaye ndetse no mu mabwiriza mato yahaye abigishwa be ubwo yabatumaga. Icyifuzo cye nk'uko yari yababwiye ngo Databuja niwe uzishaka cyahise cyubahirizwa. Yesu yahisemo kugendera ku cyana cy'indogobe kitigeze cyicarwaho n'umuntu wari we wese. Abigishwa be bafite ubwuzu bwinshi bashashe imyenda yabo kuri iyo ndogobe maze bicazaho umwami wabo. Mbere yaho Yesu yagendeshaga amaguru, maze icyo gihe abigishwa be batangazwa no kubona ahisemo kugendera ku ndogobe. Ariko ibyiringiro byuzujwe imitima yabo n'ibitekerezo binejeje by'uko agiye kwinjira muri Yerusalemu agatangaza ko ari umwami, maze agashimangira ubushobozi bwe bwa cyami. Igihe bajyaga gushaka icyana cy'indogobe, bamenyesheje inshuti za Yesu iby'ibyiringiro byagurumanaga mu mitima yabo, maze gusabwa n'ibyishimo bikwira hirya no hino bituma abantu basabwa n'ibyishimo. Kristo yarakurikije umugenzo wa Kiyahudi w'uburyo umwami yimikwaga. Itungo Yesu yagendeyeho ryari ryagenderwagaho n'abami bo mu Isiraeli, kandi ubuhanuzi bwari bwaravuze ko ariko Mesiya azaza kwima ubwami bwe. Akimara kwicara ku cyana cy'indogobe, humvikanye amajwi yo kunesha asakara ikirere. Abantu benshi bari aho bamwakiriye nka Mesiya, umwami wabo. Ubu noneho Yesu yemeye ko bamuha icyubahiro, kandi mbere atari yarigeze abyemera, maze abigishwa babifata nk'ikimenyetso cy'uko ibyo biringiraga bigiye gusohozwa no kumubona yima ingoma ye. Abantu benshi bari aho bemeye badashidikanya ko igihe cyo kubohorwa kwabo kigeze. Mu bitekerezo byabo babonaga ingabo z'Abanyaroma zirukanwa muri Yerusalemu, maze Isirayeli ikongera kuba igihugu cyigenga. Bose basabwe n'ibyishimo, maze barushanwa kumusingiza no kumuha ikuzo. Ntibashoboraga kwerekana icyubahiro no gukomera bigaragarira inyuma, ariko bamuhaye ikuzo riturutse ku mitima inezerewe. Ntibashoboraga kumuha impano z'igiciro cyinshi, ariko bashashe imyenda yabo mu nzira yacagamo, kandi barambura amashami y'imikindo n'imyerayo aho yanyuraga. Ntabwo bashoboraga kumuherekeza mu buryo bugaragaza icyubahiro ku rugero rw'ubwami, ariko baciye amashami y'imikindo yakoreshwaga mu kugaragaza intsinzi, maze bagenda bayazunguza barangurura Hoziyana. Uko bagendaga bigira imbere, umubare w'abantu wakomezaga kwiyongera bitewe n'abumvaga ko Yesu aje, maze bakihutira kwifatanya n'abari bashagaye Yesu. Abashungerezi bazaga bivanga n'iyo mbaga, maze bakabaza bati, uyu ninde? Ibi byose bisobanuye iki? Bose bari barumvise ibya Yesu kandi bari bazi ko ashobora kujya i Yerusalemu, ariko bari bazi ko mbere yaho yari yaraciye intege abageragezaga bose kumwimika, maze bagatangazwa cyane no kumva ko ari we abantu bashagaye. Bibajije icyateye izo mpinduka muri we, kandi yari yaravuze ko ubwami bwe atari ubwa hano ku isi. Ibibazo bibazaga byacecekeshejwe n'amajwi arangurura yo kunesha. Ayo majwi yagiye asubirwamo n'iyo mbaga yari ishagaye Yesu, maze bakikirizwa n'abari hirya no hino, bityo amajwi yabo akumvikanira mu bibaya no mu misozi. Abantu benshi bari i Yerusalemu bifatanyije n'iyo mbaga. Mu bantu 1000 byinshi bari baje kwizihiza Pasika, abenshi baje gusanganira Yesu. Bamusanganiye bazunguza amashami y'imikindo kandi baririmba indirimbo zera. Abatambyi bari mu rusengero bavugije impanda kugira ngo abantu baze mu masengesho ya nimugoroba, ariko bake gusa nibo baje maze abategetsi babwira nabumiwe bati isi yose yamukurikiye. Mbere y'icyo gihe mu buzima bwe bwo ku isi nta na rimwe Yesu yari yarigeze yemerera abantu kumuha icyubahiro no kumuramya bene ako kageni. Yesu yabonye mbere icyo ibyo byari kuzabyara, byari kumuganisha ku musaraba, ariko byari umugambi wa Yesu kugaragariza abantu bose ko ari umucunguzi. Yifuzaga kuganisha imitima y'abantu ku gitambo cyendaga gusoza umurimo yagombaga gukorera isi yacumuye. Mu gihe abantu bari bateraniye Yerusalemu kugira ngo bizihize Pasika, Yesu washushanyaga umwana w'intama ku bushake bwe yaritoranyije ngo abe igitambo. Byari kuzaba ngombwa ku itorero rye mu bihe byari gukurikiraho byose, ryari kuzafata ingingo y'urupfu yapfiriye ibyaha by'abari mu isi maze bakayitekerezaho kandi bakayiga bashimikiriye. Buri gihamya cyose cyerekeranye n'urupfu rwe cyagombaga kugaragara mu buryo budashidikanywaho. Byari ngombwa rero ko amaso y'abantu bose yerekezwa kuri Yesu. Ibyabanzirizaga igitambo cye gihebuje byari bikwiriye gutuma abantu bahanga amaso ku gitambo bwacyo. Nyuma yo kumushagara bene ako kageni, ubwo yinjiraga muri Yerusalemu, amaso yose yari gukurikira urugendo rwe rwihutaga rwerekeza ku musaraba. Ibyabaye byerekeranye no kwinjira mu murwa shagawe byari kuvugwa n'abantu bose kandi bigatuma intekerezo zose zerekezwa kuri Yesu. Nyuma yo kubambwa kwe, abantu benshi bari kuzibuka ibyabaye byerekeye n'urubanza ndetse n'urupfu rwe. Byari kuzabatera gushakashaka mu buhanuzi maze bakamenya neza ko Yesu ari we Mesiya, kandi umubare w'abahindukiriye kwizera gushya ukiyongera mu bihugu byose. Muri iki gikorwa kimwe cyo gushagarwa n'imbaga y'abantu cyabayeho mu mibereho ye ku isi, Umukiza yashoboraga gushagarwa n'abamarayika bo mu ijuru, kandi ijwi ry'impanda y'Imana akaba ariryo ribanza guteguza abantu kwaje. Nyamara iyo bigenda bityo byari kuba binyuranye n'umugambi w'umurimo yaje gukora, ndetse bikaba bihabanye n'itegeko ryagengaga imibereho ye. Yarakomeje abindahemuka ku mugambi wamuzanye. Yagombaga kwikorera umutwaro w'ibyaha by'inyokomuntu kugeza atangiye ubugingo bwe kuba incungu y'abantu. Ku bigishwa be, uwo munsi wasaga n'uw'agahebuzo mu mibereho yabo, wari kubundikirwa n'ibicu by'umwijima iyo baza kumenya ko ibyo byishimo barimo byabanzirizaga umubabaro n'urupfu rw'umwami wabo. Nubwo akenshi yahoraga ababwira ibyo kubambwa kwe, ubwo bari muri uyu munsi uhimbaje wo kumushagara, bibagiwe amagambo ababaje yababwiye, maze babona ko agiye kwima ingoma mu mahoro, maze akicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Abantu benshi bashya bakomeje kwifatanya n'abaherekeje Yesu, kandi uretse bake gusa, abantu hafi ya bose basabwe n'umwuka wariho muri iyo saha, maze bafasha abandi kuririmba Hoziyana, nuko amajwi yirangira mu misozi no mu bibaya. Amajwi yakomeje kumvikana ngo, "Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, Hoziyana ahasumba byose." Nta na rimwe isi yari yarigeze ibona umunsi w'ibyishimo nk'uwo. Ntabwo wari umunsi nk'uwo bakoreraga ibihangange byo ku isi. Nta miborogo y'imfungwa z'intambara yagaragazaga kunesha kw'abami bo ku isi yari ihari. Ahubwo Yesu yari azengurutswe n'umusaruro wakomokaga ku bikorwa by'urukundo yakoreraga abanyabyaha. Ahubwo yari ari kumwe n'abantu b'iminyago yavanye mu butware bwa Satani, bahimbaza Imana yo yabakijije. Impumyi yari yarahumuye zagendaga imbere ye, abantu b'ibiragi yari yarakijije nabo baririmbiraga hejuru Hoziyana. Abantu bamugaye yari yarakijije bagendaga basimbuka banezerewe, kandi nibo bari bafite umuhati mu guca amashami y'imikindo no kuyazunguriza imbere y'Umukiza. Impfubyi n'abapfakazi bagendaga basingiza izina rya Yesu kubera ibikorwa by'impuhwe yabagiriye. Abo yari yarakijije ibibembe nibo baramburaga imyenda yabo itagira inenge mu nzira yanyuragamo, bamusingiza nk'umwami w'icyubahiro. Abo Yesu yari yarazuye mu bapfuye nabo bari bamushagaye. Lazaro wari warahambwe umubiri w'ukaborera mu mva, ariko bakaba yari yishimye afite imbaraga za gisore, niwe wayoboraga indogobe Umukiza yagenderagaho. Abafarisayo benshi babonye ibyo maze basabwa n'ishyari ryinshi n'umujinya, bashaka uburyo babuza abantu gukurikira Yesu. Bakoresheje ubushobozi bwabo bwose ngo bacecekeshe abantu, nyamara uko babuzaga abantu bakabakangisha byatumye bongera umurava mwinshi. Batinyaga ko abo bantu kubera ubwinshi bwabo bashoboraga kwimika Yesu ngo abe umwami. Umwanzuro wa nyuma bafashe wabaye uwo kwinjira muri iyo mbaga, begera Yesu maze bamubwira amagambo yo kumucyaha no kumukangisha bati, "Mwigisha, cyaha abigishwa bawe." Bavuze yuko iyo myidagaduro yuzuye urusaku, bityo kwitemewe n'amategeko kandi ko ubuyobozi budashobora kubibemerera. Ariko igisubizo Yesu yabahaye cyarabacecekesheje. Yarababwiye ati, "Ndababwira yuko ababahoze amabuye yarangurura." Uwo mwanya wo kugaragaza intsinzi wari warateganyijwe n'Imana ubwayo, wari waravuzwe n'umuhanuzi, kandi umuntu nta bushobozi yari afite bwo guhindura gahunda y'Imana. Iyo abantu bananirwa gusohoza umugambi w'Imana, yashoboraga guha amabuye ijwi maze akakira umwana wayo n'amajwi arangurura y'ikuzo no guhimbaza. Ubwo abafarisayo bari bamaze gucecekishwa basubiraga inyuma bakagenda, amagambo y'umuhanuzi Zekariya yasubiwemo n'amajwi menshi avuga ati, "Nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri." niwe mukiranutsi kandi azanya gakiza. Yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 9. Igihe abari bashagaye Yesu bageraga ku mpinga y'umusozi bari hafi kumanuka ngo bajye muri Yerusalemu, Yesu yarahagaze maze n'abari kumwe nawe bose barahagarara. Imbere yabo barebaga Yerusalemu mu bwiza bwayo imurikiwe n'umucyo w'izuba ryarengaga. Urusengero rwari runyuze amaso y'abarurebaga bose, rwasumbaga izindi nyubako zose, umunara warwo werekeje ku ijuru nk'aho uyobora abantu ku mana nzima imwe nyakuri. Kuva kera urwo rusengero rwari ishema n'icyubahiro by'ishyanga ry'Abayahudi. Abanyaroma nabo bashimishwaga n'ubwiza bwarwo. Umwami washyizweho n'Abanyaroma yifatanyije n'Abayahudi maze basana urusengero kandi bararurimbisha, ndetse umwami w'abami w'Abanyaroma yari yararukungahaje arwuzuzamo impano ze. Gukomera kwarwo, ubwiza bwarwo n'umutungo wari ururimo byatumye ruba kimwe mu bitangaza bikomeye byo ku isi. Ubwo izuba ryendaga kurenga, imirasire yaryo irabagirana yakubitaga ku mabuye y'agaciro kenshi yari ku nkuta z'urusengero, maze umucyo ukarabagiranira ku nkingi zarwo zometsweho izahabu. Aho ku mpinga y'umusozi, aho Yesu n'abamushagaye bari bahagaze, babonaga urwo rusengero rumeze nk'inyubako nini itwikiriwe n'amasimbi kandi ifite iminara y'izahabu. Ku marembo y'urusengero hari hashushanyije umuzabibu ukozwe mu izahabu n'ifeza, ufite ibibabi bitoshye ndetse n'amaseri y'inzabibu nziza, byose byashushanyijwe n'umuhanuzi kabuhariwe. Uwo mutako washushanyaga Isirayeli nk'uruzabibu rwiza. Amabara y'izahabu n'umuringa hamwe n'ibibabi by'icyatsi kibisi byari byarahuriranye n'ubuhanga budasanzwe bw'ubukorikori bw'umwana w'umuntu, kandi uko uwo mutako wari ufashe kuri izo nkingi z'izahabu kandi amashami y'uwo muzabibu akizinguranya ku mitako y'izahabu, wakururaga ubwiza bw'izuba rirenga maze ukarabagira n'ubwiza busa n'ubukomotse mu ijuru. Yesu yarabyitegereje maze imbaga imushagaye iraceceka, abantu batangazwa n'ubwo bwiza bahise babona. Abantu bose bahanze amaso yabo Umukiza bibwira ko bari bumubone atangarana ibyishimo nk'uko bari bameze. Aho kugira ngo bibe bityo, baramwitegereje babona afite agahinda. Batangajwe kandi bacibwa intege no kubona amarira muzenga mu maso, umubiri w'uhinda umushyitsi nk'igiti gihushywe n'umuyaga w'ishuheri, kandi iminwa ye yuzuye akababaro katurukaga mu mutima ushengutse. Mbega uko kubyitegereza byari bimereye abamarayika! Umutware wabo bakundaga yashengurwaga n'agahinda. Mbega uko kubyitegereza byari bimereye abari bamushagaye bishimye baririmba insinzi, bazunguza amashami y'imikindo, bamuherekeje bajya mu murwa w'igikundiro aho biringiraga ko agiye kwima ingoma. Yesu yari yaraririye kumva ya Lazaro, ariko byari mu buryo bw'agahinda Imana igira kubera imibabaro y'abantu. Ariko noneho ako gahinda kabaye nko kuboroga mu gihe abandi baririmbaga indirimbo zo kunesha. Muri icyo gihe bishimaga ubwo abantu bose bamuhaga ikuzo, umwami wa Isirayeli we yararize. Ntiyari amarira atuje y'umunezero, ahubwo yari amarira y'intimba itewe n'umubabaro yagombaga guhura nawo byanze bikunze. Imbaga y'abari aho yahise yijima mu maso. Amajwi yo gutera hejuru kubw'umunezero yaracecetse, benshi muri bo bagize agahinda barizwa n'umubabaro batashoboraga gusobanukirwa. Amarira ya Yesu ntiyayatewe no gutekereza umubabaro wari imbere ye. Imbere ye hari Getsemani, aho bidatinze yari agiye kugirira ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi wari ugiye kumubudikaho. Yabonaga irembo ry'intama ahari hamaze imyaka myinshi hanyuzwa amatungo yagombaga gutambwa. Bidatinze iri rembo ryari hafi kumukingurirwa w'ibyo bitambo byose byashushanyaga ariwe mpongano y'ibyaha by'abatuye isi. Hafi ye hari Karuvari, aho yari hafi kubabarizwa. Nyamara ntabwo Umukiza yarijijwe kandi ngo ashengurwe n'intimba n'ibyo byamwibutsaga urupfu rwe rw'agashinyaguro. Ntabwo yari afite agahinda ko kwihugiraho. Gutekereza umubabaro we ku giti cye ntibyateye ubwoba umutima we mwiza wo kwitangira abandi, ahubwo kureba Yerusalemu nibyo byashenguye umutima wa Yesu. Yerusalemu yari yaranze kwakira umwana w'Imana ikerensa urukundo rwe. Yerusalemu yanze kwizezwa ibitangaza bikomeye Yesu yakoze, kandi Yerusalemu yari hafi kumwica. Yabonye uko Yerusalemu imeze iriho icyaha cyo kwanga umucunguzi wayo, kandi abona uko yajyaga kuba imeze iyiza kuba yaramwakiriye we wenyine washoboraga komora inguma zayo. Yashoboraga ate kuyitererana kandi yarazanywe no kuyihagakiza? Isirayeli ryari ishyanga ryari ryaratoneshejwe. Imana yari ituye mu rusengero rwabo. Uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose. Yerusalemu yari ifite amateka arenze imyaka 1000 irindwa n'urukundo rwa Kristo nk'uko umubyeyi yihanganira umwana we w'ikinege. Muri urwo rusengero niho abahanuzi bari baratangiye imiburo yabo ikomeye. Aho niho hari ibicaniro by'imibavu, aho imibavu ivanze n'amasengesho y'abaje kuramya byazamukaga bijya ku Mana. Aho niho amaraso y'amatungo yari yaratembye ashushanya amaraso ya Kristo. Aho niho Yehova yari yaragaragarije ikuzo rye ku ntebe y'ihongerero. Aho niho abatambyi bakoreraga kandi imihango myinshi yari yarahakorewe igihe kirekire. Nyamara ibyo byose byagombaga kurangira. Yesu yazamuye ukuboko kwe. Kwa kuboko kwahaye umugisha abarwayi n'abababaye, maze akwerekeza kuri uwo murwa wo kurimbuka, maze avugana agahinda ati: "Uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro." Umukiza yahagarariye aho ntiyagira icyo avuga ku kuntu Yerusalemu yari kubimeze iza kuba yaremeye ubufasha Imana yashakaga kuyiha aribwo mpano y'umwana wayikunda. Iyo Yerusalemu iza kumenya umugisha yahawe ikakira umucyo w'ijuru ryayoherereje, yari guhagarara ifite ishema ry'umutuzo, ikaba umwamikazi w'ubwami bwinshi kandi ikagendera ku mudendezo w'ubushobozi ihabwa n'Imana. Nta basirikare bafite intwaro bari kurangwa ku marembo yaho, nta mabendera y'Abanyaroma yari kugaragara ku nkike za Yerusalemu. Umwana w'Imana yabonye icyubahiro Yerusalemu yari kugira iyo iza kwemera umucunguzi. Yabonye ko Yerusalemu iba yarakijijwe indwara yayo ibabaje, ikavanwa mu buretwa kandi ikagirwa umurwa mukuru w'isi yose. Intumwa ijyanye amahoro yari gusohoka mu nkike zayo maze ikayakwiza mu mahanga yose. Yerusalemu niyo yari kuba ikamba ry'ubwiza ku isi yose. Nyamara ishusho irabagirana yuko Yerusalemu yari kubimeze yavuye mu maso ya Yesu, abona uko yari imeze iri mu buretwa bw'Abanyaroma, yaragezweho n'umujinya w'Imana itegereje ibihano biyikwiriye. Yesu yakomeje kuyiririra agira ati, ariko noneho bihishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse kurindi kuko utamenye igihe wagenderewe. Luka igice cya 19 umurongo wa 42 kugeza kwa 44. Kristo yaje gukiza Yerusalemu hamwe n'abana bayo, ariko ubwirasi, uburyarya, ishyari n'ubugome bya Gifarisayo byari byarabujije Kristo kugera ku mugambi we. Yesu yari azi neza ibihano bizagwirira Yerusalemu. Yabonye uwo murwa ugoswe n'ingabo, abaturage babo barasonza ndetse barapfa, ababyeyi bicwa n'inzara kugeza aho barya intumbi z'abana babo, ababyeyi barwanira ibyo kurya n'abana babo, kandi inzara ituma impuhwe cyangwa urukundo bishira mu bantu. Yabonye ko kwinangira kw'Abayahudi nk'uko kwagaragariye mu kwanga agakiza yabazaniye kwari kuzabateza kwanga kuyoboka ingabo zizabatera. Yabonye Karuvari aho zabambwa iriho imisaraba minini ingana n'ibiti byo mu ishyamba. Yabonye abaturage baho bicwa urubozo baboshywe ku mambo, abandi babambwa ku misaraba, abona ingoro nziza zisenywa, urusengero rwabaye amatongo kandi inkuta zarwo zikomeye zasenywe nta buye rigeretse kurindi, ndetse umurwa wose umeze nk'amasinde yo mu murima. Ni koko Yesu yari akwiye kurira ababajwe n'iyo shusho iteye ubwoba. Yerusalemu yari yarabaye umwana Yesu yitaho, kandi nk'uko umubyeyi yaririra umwana wateshutse inzira, niko nawe yaririye umurwa yakundaga. Bishoboka bite ko nabona urimbuka? Mbese nakureka ugakomeza ukuzuza igikombe cyo gukiranirwa kwawe? Umuntu umwe n'uw'agaciro kenshi cyane ku buryo isi yose nta kivuze uramutse uyigereranyije n'umuntu. Nyamara muri Yerusalemu hari ishyanga ryose ryari kurimbuka. Igihe izuba ryihutaga rirengera mu misozi abantu bakaba batakiribona, umunsi w'imbabazi wa Yerusalemu wari kurangira. Igihe abari bashagaye Yesu bari bagihagaze ku mpinga y'umusozi wa Elayono, Yerusalemu yari igifite igihe cyo kwihana. Marayika w'imbabazi yari hafi kumanura amababa ye akava ku ntebe ya cyami itamirijwe izahabu kugira ngo ubutabera bukore umurimo wabwo kandi no guhanwa bisohore. Ariko umutima wa Kristo wuje urukundo wari ugisabira Yerusalemu nubwo yari yakwennye imbabazi ze kandi igasuzugura imiburo ye. Ikigeretse kuri ibyo, abatuye Yerusalemu bari hafi kwanduza amaboko yabo bamena amaraso y'Umukiza. Iyo Yerusalemu iza kwihana, igihe cyari kikiriho. Mbese ntibyajyaga gushoboka ko igihe izuba ryendaga kurenga imirasire yaryo ikigaragara ku munara w'urusengero, marayika w'Imana yari kuyobora Yerusalemu ku rukundo rw'Umukiza maze agatuma itarimbuka? Wa murwa urimbishijwe kandi wuzuye ibyaha, umurwa wateye amabuye abahanuzi ukanga umwana w'Imana, umurwa wikingiraniye mu minyururu y'uburetwa kubwo kwanga kwihana, umunsi wawo w'imbabazi wari hafi kurangira. Nyamara Mwuka w'Imana yongeye kuvugana na Yerusalemu. Mbere y'uko umunsi wira, habonetse irindi jwi rihamya Kristo. Iryo jwi ryahuzaga n'irarika ryavuzwe kera mu buhanuzi. Iyo Yerusalemu iza kumva iryo hamagara, iyo iza kwakira Umukiza wendaga kwinjira mu marembo yayo, yashoboraga gukizwa. Amakuru yageze ku bategetsi b'i Yerusalemu ko Yesu agiye kwinjira mu murwa kandi ari kumwe n'abantu benshi. Nyamara ntibashakaga kwakira umwana w'Imana. Bagize ubwoba maze bajya kumusanganira bibwira ko bari butatanye abo bantu bamushagaye. Igihe abo bantu bamanukaga umusozi wa Elayono bahuye n'abategetsi barabatangira. Bababajije impamvu bafite ibyishimo byinshi. Igihe bababazaga bati uyu ninde, abigishwa basubije iki kibazo buzuye umwuka. Bavuze bashize amanga basubira muri ubu buhanuzi bwerekeye Kristo. Adamu azababwira ko urubyaro rw'umugore ari rwo ruzamena umutwe w'inzoka. Mubaza Aburahamu azababwira ko ari we Melikisedeki, umwami w'i Salemu, umwami w'amahoro. Itangirira igice cya 14 umurongo wa 18. Yakobo azababwira ko uyu ari we Shiro wo mu muryango wa Yuda. Yesaya azababwira ko ari Imanueli, igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14 n'icya 9 umurongo wa 6. Yeremiya azababwira ati, ni ishami rya Dawidi uwiteka gukiranuka kwacu. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 6. Daniyeli azababwira ati ni Mesiya. Hoseya azababwira ati ni Uwiteka Imana nyiringabo, izina ritwibutsa ko ari Uwiteka. Hoseya igice cya 12 umurongo wa 5. Yohana Umubatiza azababwira ko ari umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana igice cya 1 umurongo wa 29. Yehova ukomeye yavugiye ku ntebe ya cyama ati nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Matayo igice cya 3 umurongo wa 17. Twebwe abigishwa be turababwira ko uyu ari Yesu Mesiya, umwami nyir'ubugingo, umucunguzi w'isi, ndetse umutware w'imbaraga z'umwijima nawe aramumenya akavuga ati nzuwuriwe uruwera w'Imana. Mariko igice cya 1 umurongo wa 24.